kerwe dobozi lya gono nabali bambise kabala be katonda bwali obunene bese chijulo mauno gabule ante sanyuli omusajja ge maka nuzako kawomenga n'omukyalo omufunye abasajja betweresa bingi nnyo okoleetera omukyalo akalire ekwano lyembankulaza olipimenga tonnalya kabuyi poloti n'oginoonyeza emyaka ena bwobaawo n'okola pulaani ozimbe enyumba weeyingirirwanga n'amabanja gakutuuse mbulago buli omu n'akola imirazimbye enju ate nno baatulangira bwe twegumya naye abakuumi b'ekibaala kyakabi obutamanya kituzimbya tulabye waliwo ekintu kwennakudde mbapime batudde n'emukyala woteeseka malaga ekyama kye nnasudde ku makanga gasinga si maggale wade wazimbisa seminti na byonna ne ku geeti n'osibisa kufulungumu naye ng'abaka abasajja bameka abagakawo baganyole obenga gwe kwoleseeka mu gumu wamanga siiba n'emitaafa alwane ekyo kyamukisa nnyo obwesuneko batono abakuuma ekkula omulala aleeta wa busaala akuume ng'ane maguja ezimogolako otadde naye ng'obadde n'omukyala awebukaabi kyanga n'olaba embaga laba ate bwabigiita nabikkirire nawoza byankozeseza binabiki omuntu gw'aba takutte n'obutiko obuwaddeyo ng'osiime bamaama mwakulao okumanya obutamanya ndwadde mbi ne bakuwa obucyupa bwa bbiya buna n'obupima nga buzito nnyo okukira abala eyazimba ennyumba mwatu ogenda n'obasanga abanyumya kunzookaakala omusajja atampe kyokka nga kye bamuwadde kyafutyanka n'akifuula enkuniya omuntu eyakuwaga ng'ozimbe n'ogwane ku mabanja asiime mazima anaakwebaliza ati mu nsobi n'owunzika ng'oswadde gw'oli eri opatiikana mu buli kimu bw'otteeka ng'ozitoowako batikkule so ng'omukuumi w'ekibaala otikasomolako obwatunda ne bw'aba omusiguzi afunye okutya banaabaawoza musajja tammanya abiyita abibooziboozi akukomye mu kyolowooza okukola tulabye bwagifuula akupime ale ekibiiba bakwana bwe bisesa n'alyoka kuwewula empewula embi ayongeramu bampaane so nga n'amusiigula atamugule oyoamu emazisaamu atuyegoge okugjako okumunyumya buli kakyamukaalage mu nnyumba neŋgomba sikwakutu okwo kwe yava katiibwa kyanga owewuwa olwemansa bwe bbaawe ne bw'olibamune n'otya ekitiibwa ky'omanya ziro ze nno bwe nategedde nti bwe guli zowange njagala muwummula amatu kufulungisenga kuli kuba ku geeti teyina kyennyamba eddamba eryembadde muwaka likome kufuludde ku kutwerengejje tulabe nga we banayisanga ekyogo ne baasegunya ennyumba erengejje erengejje abakyala nandi basabye nga siruyongo yiga okusiima ky'ofunye nga n'ekikuuka basanyu ofuna amakaago byebyo byabayeewaze wadda bakusuubiza ebirungi bangi ezo mpunga muyaga jukira byozooyitamu okutuuka w'oli balaomusasirangako ennyumba gyazimbidde ebbanga eggwangu kuuma eky'obugagga bwe empewo k'ekiyitamu naawe oswadde ne balo n'omujangula bano bansanga bisiba emirundi mingi bakoma mu kusagula omukyala nandikusabye nga siruyombo nga wadde bakusuubiza ebirungi bangi jukira byozooyitamu okutuuka